You took my time, nacido ahí para tu dinner. No, you had my life, sungeni ambi ama fema. Yeah, and no lie, si cura ni dumbe chama. Cause in the way, you were everything I lacked. Sasana waza kila siku, mbona hukua mwaminifu. I scratch your back and try to be true, but it just feels like a game to you. Wafanya penzi hiyo mchezo, vile wanicheza. Misi uwanja wa mchezo, mbona wanicheza. Wafanya penzi hiyo mchezo, oh, vile wanicheza. Misi uwanja wa mchezo, mbona wanicheza.
Ujawaiona mwingine na macho, akina nani wanakujaza mawazo. Tukisonga wanaturudisha mwanzo. Baby, siwezi kucheza. Cause I'm all in, falling for you. Even when they calling, nakata cause I know you. Why you walking out the door knowing I adore you? Baby, siwezi kucheza.
I am a busy
usi uwanja wa mchezo. Siwezi kucheza. Haya mapenzi si mchezo. Siwezi kucheza. Usi uwanja wa mchezo. Siwezi kucheza.
Wafanya penzi hiyo mchezo.
Mchezo, siwezi kucheza.
Missy, you want.